Ash Peterson, one soldier. Let's go. Let's go.
Mama kada pandemics.
Kuna muziki kunyuma wetu watu sina. Kuna muziki kunyuma wa dance style. Na baba na bakonda bend down pose. Isko joka jikuwe nanso. Kuna muziki kunyuma wetu watu sina. Kuna muziki kunyuma wa dance style. Na baba na bakonda bend down pose. Isko joka jikuwe nanso.
Life is short, nyomero one day. Ata jikuwe bend over just one day. Part after party, kuwa kubalte. Is a new style of a movie card. Yaman, tuli mwechi dandali. Wamune batafiri, tuba kubia na tuli. Togera kiswahiri, mimi nataka chiri. Tubonga never chari, wanoko disco. Tujoga, tole tabiboza. Do six my way and never to lose.
Kwa muziki kunyuma, akawele.
Kuna muziki kunyuma, wetu watu sila. Kuna muziki kunyuma, ma dance so style. Na baba, na bakonda, bend down pose. Isko joka jikuwe nanso. Kuna muziki kunyuma, wetu watu sila. Kuna muziki kunyuma, ma dance so style. Na baba, na bakonda, bend down pose. Isko joka jikuwe nanso.
Tutani kabu tandi si ante nani sob. DJ njiga kapesa ku desktop. Tukubireka wishiri siti ku desktop. Ulio muno uwe mnyumirwe don't stop. Ya man tuli mwechi dandali. Wamune batafiri tuba kubia na tuli. Togera kiswahiri mimi nataka chiri. Tubonga neva chari wanoko disco. Tujoga tuli tabiboza. Do six my way and never to lose.
Kwa muziki kunyuma akawele.
Kuna muziki kunyuma wetu watu sila. Kuna muziki kunyuma wa dance so style. Na baba na bakonda bend down pose. Isko joka jikuwe nanso. Kuna muziki kunyuma wetu watu sila. Kuna muziki kunyuma wa dance so style. Na baba na bakonda bend down pose. Isko joka jikuwe nanso.
Life is short, nyumirwa one day. Ata jikuwe bend over just one day. But after party, kuba kubate. Is a new style of a movie card.
Kuna muziki kunyuma wetu watu sila. Kuna muziki kunyuma wa dance so style. Na baba na bakonda bend down pose. Isko joka jikuwe nanso. Kuna muziki kunyuma wetu watu sila. Kuna muziki kunyuma wa dance so style. Na baba na bakonda bend down pose. Isko joka jikuwe nanso.